Ɗoyo Studio Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Keɗe kabaruji amen fulfulde sakiraaɓe jamwaale moɗo heɗen gone beete alkamisaare nogay e joyi lewru juillet hitaande 2024 yamde jeena yottake atara janke e les suudu radio Abba Yuwaro e sakiraaɓe Ousmane Niane Boulou. Woni noon ɗo kabaruji ɗo gagni kante to ɓoggi janɗe to yuɓɓoringol dow téléphoneji banggal dartugol talki e jukkugoji fuɗɗi illa fuɗɗode yontere nde golle muɗum ɗo bama ko ɗo fuɗɗira tafon immadara hokkugol sukaaɓe safareji ñaw ɓuɓalla wakkatijo ana wondi e wadde ɗo mali ɗo eɗo no fawi dow haɓugol e ñaw ɓuɓalla sukaaɓe ɓe lebbi tati yahde duuɓi sappo. Haɓugol e wayritagol e wattu fond pour l'environnement mondial FEM ana wondi e wadde golle muɗum ɓe gaɗi battuɗo Bamako ɗo dow kabaru yirwinde ngo heeƴo. Yo ɗi woni sembe kabaruji ɗi beeta ko bisimilla moɗo heɗa studio Tamani. Caggal han yuɓɓungoji ana mbawi waɗirede dow téléphoneji banggal hasindingoji yogaji hono carte d'identité e jukkugoji police infa yottade talki goɗɗi laamu e golleji muɗum puɗɗi altinere nogay ɗiɗi lewru juillet nduɗo Bamako ɗo. Horejo leydi laamu hakkundejo colonel Assimi Goita fuɗɗini ɗon arande ñande aljumare sappo e jeenayi lewru juillet ndu to Kuluba to jamtore Moussa Malle Sissokodu faccitago Mamadou Samas Seko e mumin sende bo.
Yoɓɓugol musaka ngaji laamu yogaji e téléphone fuɗɗi le mairie commune 3 Bamako ɗo. Iɗum pawi dow dewte yogaji hono talkuru jiɓingol. Ɗum holliti wiide Breima Traore, hoorejo gollirɗe humaniɗo talkuru laamu le commune 3.
Kuppingaji talkuru jiɓinirɗu ɗi kurtunoji ɗi mayde e ko nande muɗum. Yimɓe mbawi yoɓude ɗum banggal orange mone ma mouve mone. E misala saɗa hasindini kuppingaji tati ɗi buɗi nogay ɗonni ɗon ɗum yahanno e le wokkani kalisi trésor. Minen duru min keɓan bataki hulto wiide kalisi o yottike.
Immade ngoɗo dabare yo haɓude yurugu kañe yaafinde heɓugol talki. Ɗum kay holliti wiide ministre daraniɗo kabaruji Alhamdu Ag Ilien watu joingol dabare nde.
Nafakaji keɓeteɗi le nawtorgol ande kese ɗe na keewi. Na woodi newamuya nawtorgol service ji probaɗi ɗeɗi gonanaɓe kawe mum. Kabaru muɗum na yaawi laaɓal ɗum ana e golle o. Keɓa leydi ndi ɓeydoto bay goɗɗo ɗum amsadaji ɗi ɓuytoto sanne.
Andon wiide Bamako ɗum fuɗɗi tafo. Caggal joni ɗum waɗete le région ngaji kañi ambassade ngaji ɗum e wi keƴaɓe laamu. Ɗum yottoto gollirɗe laamu fu hono impo kañi lumoji laamu.
Sakiraaɓe ɗi kabaruji fanɗo ɗum mbawi hewɗe dow bembe annde ɗe dow hella amen Facebook kañi compte X. Ñande talatare noga e tati lewru juillet ndu kaake cenam dokkama galleji ujunere e guɗe gonɗe le ngallure en songo on nokku gonɗo le e région gaw o golle ana fawi dow faabare ɓe yimɓe eggube e bisimimɓe e jawdi muɗum ittuɗo yo ONG help do gollidal fond humanitaire régional pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Jawdi muɗum ana wara millioji nogay e ɗiɗi CFA. Hokkugol safareji sakkugol ñaw ɓuɓalla wakkatijo fuɗɗinama yontere ƴaɓɓene nde ley commune rural Tienfala o nokku ana ley laamu Kulikoro o immadara ana wodani ko ɓadoto million nayyi suka ɓe lebbi tati yahde duuɓi sappo. Ɗum hani wadde le cuuɗi doctorode ɓe sappo e jeɗɗi ɗo mali ɗo. Ministre commune ɗo cellal e yirwere neɗɗa ko holliti wiide ñaw ɓuɓalla ana wawi majjude le leydi mari ndi yontere caggal fuɗɗugol golleji muɗum hono o immadara worri handen tiɗallaji heɗi woni kawraɗi jaabuɗi landi le jantore Mamadou Samasiku.
To muttitoɓe ardiɓe kabaru cellal, ko herta e golle o yo caggal tottugol poɗɗe ñaw ɓuɓɓol ana woodi ɗum heɓugol alhaal ñamduji sukaaɓe fuɗɗude lebbi jaagom maɓɓe. Keɗɗana docteur Issa Dira kanko woni médecin chef to motti toon.
So doctor o mottiɗo fesaɓe ɗum ɓuuri ujunaynogay suka ɗum woni ɓe lebbi tati fa yotto lebbi sappo e go'o. Ɓe lebbi sappo e ɗiɗi fa yotto lebbi capanɗe joyi e jeenayi ɓe ɗum ɓuuri ujunaji capanɗe jeenayi mo suka.
Docteur Saibou Doumbia yo keƴaɗo kabaru palu to yelimane holtibide bangal sukabe jugbe hakuno lebbi tati lebbi sappo e go'o nya sappo yon pesama do alhali temdoro e sappo e go'on le temdoro
pour la tranche
d'âge principe amde lebbi sappo idi fa yotto lebbi chapande juy e jenay do buri unya chapande nay e tati suka le temdere fu mi yabiki temdere on hanbe fesede be kany nokkule do hani fesede
11%
kanon bedo docteur mimi halet selaji yogaji
la cps est toujours
fesu gongol do wadan wakati dungu del nyaw o buri fu hebude sembe kati dalaji ko min jogi atan wobbe jihi gese wobbe antudu sara muden jabata pese
e refi de certains parents
ele hejo golle go holtama biide wattu leru ut won ko fudata golle cps le sahala leedindi
gelle kewde leydi meden di kibi kambuji mawde le yontrande ngadi yolongoji dun latake sababu samugol juudi e wadde bonandaji le ngallure bla le region sigu be soba le region kuchala e gawo le sahangal bonandaji ngadi du le gelle ko e wi jamarende be himbe anambe mba kuteji ngadoji sini toboji njukini mumin sendebu
Lengalure bla holita mawide torra bonanda diamma yottiki tafon koyata e yimbele ujunaji taton iteme nayon ichepande jetton e joyon le talkurundu holita mawide dun koyata ichudi teme tati ichepande jetti e bundu teme dere e nogai e jetti kanyi ko buri tonuji nogai e tati gure dumboni andon wide dun lawi yogaji tati batte bonanda diam kado gonden joni wala mo yonkimo heddi le majjun e wi mamadou samaki maire commune bla sababu ngodo bonanda yo rafi do diam ettorto yimbele kebbe torraji bonanda diam kambu yogabe ana to takalembe mabbe wobbe dunna ana le cuudi ecole ngaji e wi yimbele gallure de bebe kasingini baligu gure kanye kulleji kewdi konandi mun pensoba le region kuchala holitama wide tondun kambu wadi bonanda le majunna suka gorko mo dubi mu yata e dubi sappo heddi hen ko yata e cuudi sappo chami kanye torramun yotiki ko warata e galleji chapande nay e wi meteo kambu ko tobbi altinere yabido le nokku o ana wara e millimetre ngaji chapande jenay e jetti diam kambu wadi bonanda mawdo gawto dun ka wala mo yonkimo heddi hen
Fond pour l'environnement mondial FEM ana wondi e wadde bawde mudon fuudo habude e waylitagol e wattu horebe mabbe do golidal ministere humnide hawal wadi batu balde didi do bamako do e wi mabbe fedde de itti jawdi faabaade leede gollidi de mun hono mali yalla ana kabo e torraji waylitagol e wattu Ibrahim Sow woni jubbino golleji FEM de mali kede ko wilale tangara do faccitango Mamadou Samaseku
la dialogue du FEM kaltidal FEM yo karutal ngal wadete le leede gondele FEM be gamaliga ngal hertana cuudi ministere golonobe ko mun en halnan en e ko nande mun en fanda mudun yo holitinde sifa golleje hewjoji FEM 8 yuro hitane 2022 yotade hitane 2026 e on wattu obne dada leede de jirwinde hewjoji di den mi darno am sadaji mudun bangal sifaji yogaji mun yettasana leedi malindi holitindi hewjoji didi bangal yeftagul gese bonnaade kanyadun kabaru ngalluje dumotode
Jeux Olympiques à Paris 2024 jagabulle Mali don espoir aigle espoir ben do jagabulle Mali be gikka fawa do mubben don kondiri hanken e honera mubben be leedi Israel no sukabe Aliou Badra Diallo be moto goto fu e mabbe bi goto woni mo watti e bi Mali o gatudo don yo sekna Dumbia watama wattu minitaaji e piden jottino minitaaji chapande jeegon e jena yaltugol Mali didbol an hani wadde and as we're now going to get the little Julie and Newfield a lady is a poem.
Tamani projet mo fondation irondela do mali do e golli dimbe mudun teleji e radioji irtel mo faba mun itira union européenne e kanye e lede danemark suisse royaume uni e kanye coopération espagnole
imbe jogibe ko njara be ngalabe anandarna dum benna do lawi yalla anana be be himbe dar noddirtebe woyo yog e mubben anaka isanne hono be ngori Umar Waygalo
lidati di wakati sada yaha sada do moto mad nad le mobile mad himbe wobbe kanyen biata bama dum en wobbe antondo atambe gollidita kanyen biata naba dum en yeso be do himbe wakati sa bami fa abami be atawa hebi hajande sabi ila do bamda do wobbe anton china sina jara no jidirino wobbe anton bi haya yaru hesesede mi susa yogab anton do ildo baddi cagal ma do biata dirkita fami jodo fa gasa amila hono kanyen je njamdi madandi be do himbe sa bami fa nabi dum en yeso sawi yalla do jipotona biete fa handen naba dum en yeso feso be taadinte fu kambe kabe killaka ngada ko welta be ko tan wakati mabanto sunati le mobile mada kanyen tinat sina ngada ko jidi wattirdo climatiseur ni wattirdo radio volume dum heewi buyto iwruga yaruga ngartaga atam fu kanyen biata sina jamire tawe ne jeya chuba le mobile mada ngoni hono wo haale biratno sanani yam birfiteden to janeden kenyen to fu atam nokko welno wakande jaadon de
sakirabe do kadu de kabaruji di beta ko ka andon di fu do ba hebude di sini onodi service kuna foni 37320 holtindo wi do mere mere non ka kana to do non no gay tanga kredi le telephone modon kedde heda do eseda yewtere cellande waran jukkininde
Sarabe, babbirabe e inirabe, odo bataki, ono wodani.
Oron kani jogade hakkille, martingol kumpa wargol aduna sukamodo. Sukamodo, ana hani jogade talkuru jibinirdu.
Martinde kumpa jibinigol sukamodo, yo huune mauneno, yo golledu bingwile dankaku.
Martingol kumpa wargol aduna sukamodo, yo hakke mako arande, sabi irun uditanamo damu e kiawde.
Soni suko wala talkuru jibinigol, suko o jatake ele sharia lidi.
Talkuru jibinirdu, ana hebe mere mere to merito.
Soni so sarabe martinay kumpa jibbingol suko mudu en ana hada suko o nadde lekkoy e wattuji garoji
so sarabe martinay kumpa wargol aduna suko o wawa hude heejoji cellal o hebata du mojjereji kewdi
ande wiide sarabe hebudo derewol jibbingol suko modon ana hebire e wattu lewru wotur
so o wattu welnima on jaan yeso sariya iru wayi bande wakkatuji kewdi ittugol buudi du ana wawi tawede
martinde kumpa jibbinde suko mudum yo beydandemo laawi kewdi e ngurna makko
bataaki direction national de l'état civil do golidal UNICEF pabe dir o jawdi agence italienne pour la coopération au développement
yewtere cellal beta ko ana fa video rafi jukkingol hejondi mo tawene gollirde no dirten office national de la santé de la reproduction holtiwde le rewbe temedoram fu nogay didon woni wadobe don tawene rewbe hewbe e surbaabe rewbe woni pudde wadde o golle ka timminta don kutteje hedun woni kudun ngattana sabe hedun de be darna yalla sabe dogotere woni pamina be fa gasana na hedon won ko dogotere be jati mbi do rafi jukkingol wadde hejondi mo fa beteren fam an ko musa male sijo hebini do fajitan momodo samase ko umar waygalo
haybul bengu na heewi sifaji ka ane maji di robe buri fuf notrade e wi cuudi doktoro en e hono pikir en podde e honande mudum ka non odo debbo mo jaba fe indede holti wiide sabe kulantreji kewdi ngoti feedi do sifaji di
almisenni wattino dum e terdam dum majjino e terdam be jati dum wali ko buri tubi joyi almeti goto yalti goddo wasay an yalta yalti do an wudde sanne fande kutteji mudan wonde yottade kam se wakkati fu hora gam got be bihi wadi no dum fa hande yeto
kaliga jurti gajo
kanon elo cuudi doktoro ngalure bamako tutundar haklaaji na ngade sata fu fakunde ardibe cellal e kanye roobe jeliibe dawtrade haybul bengu hono sedike kanko sage femme madame dubia fatmata berete
on a in sales
be jogi nokku dum ko kata jamarde hakkilaaji lobbi ko yadata e terde mudum so jom wari mi jewtuto dum mi jiaw ko han yadude terde mudum so ne sala yardini tan yottu yo ne ko anda ana way wottude kudde goddo e terre djomum tay dum ya tay terre mum sona do wottude almeti o kanyo ko nambi mudum mi den gatta dum min tilo min jaltina so djomum yaltina ya bande reto wakati fu
lede mari di humtani hore datti dabareji totingol bengu fana mudum humtangulo hore gulli de moni de kabar mudum docteur Ibrahim Akune on hore jo lugaji jande humpitingol to onager
naidi bangal wuddintingol bengu le teme dre fu dum yehi fana wakay didi ka imadraji dimin kaja hebud le 2030 le teme dre fu dum yaha chapantati miden gonde hokkude jamaade hakkilaji sabi de dido imadraji sa jewi dido modde cellal innirado dido modde e cellal sara mo
kanon docteur Ibrahim Akune aniti wide dido dabriji na dogiti alaji le serusiji haybugol bengu deno humpiti wide e mule bujje gon hani wadede yala bedor famu do dat dabriji de humtande hore kabar mu dun le mali
le pourcentage le plus élevé
kon ayri bankal jatede wakati jimi den choyno le beme andeto jamande hokkataki kabaru julobbi e mbesa watti yaadu e terde maada an way latat sababu kuttiji fuude cellal jomu worbe le antontu jabana dum fi miden gonde jewtade ko hani fu nawtirede ko buru boyde na ko boyeta ko buri fu nafa
les raisons de discontinuer des méthodes
cellaji di tawde fu furobe nototobe ngoddo toti gollo bengu jetti sanne kabar mudun ilato sababu yirewere le galle bedade sifaji ande kesede jogabe kayna notoro sifaji finatawa malish